guest is on this beat, ladies and gentlemen.
Kupa shepo sura malaika Una kiburi tabia nzuri Nataka tuwe marafiki na tena tupendane Unikumbuke za marazama Ni kweli natamani ni kweke ndani Ila mina umwa nta kuacha mjane Ni kweli natamani ni ishi na wewe Ila kesho mkifa nta kuacha na nani You are my beautiful
oh, my
Na marazi ya moyo mi wakufa leo wakufa kesho
Listen
Na marathi ya moyo mi wakufa leo wakufa kesho Na yuna nipenda na kumiza moyo wako
Usiliyema
beautiful Kaza moyo ushinde Usiliyema ma Kaza moyo ushinde Usiwe na shaka Minataka tutengeneze story Wakija wajuku waseme zamani ya kale Palitokea watu walipendana Iwe kama Titanic, Rose na Jackie Kaza moyo tukamilishe story Si unajua ninae rafiki Rafiki kipenzwa rana viki Uyu rafiki naomba kuoe Na ndoa yenu ni shudie Weza kona kasa moyo siwezi pona Unikumbuke milele na milele Najua inauma ila pige moyo konde Akuoe na mitapatara You are my beautiful
oh, my
Na marathi ya moyo miwakufa leo wakufa kesho
Listen
Na marathi ya moyo miwakufa leo wakufa kesho Na yuna nipenda na kumiza moyo wako
Usiliyema
ma
beautiful
Kaza moyo ushinde Usiliyema ma Kaza moyo ushinde
Rafiki yangu Basi hata nikifa usilie Utakuwa tu umekufa mwili wangu Ila bado kinafsi niko na nye Na hata mkiza mtoto wa kiume Naomba mwite jina langu
Records.